Tunacheza michezo for sana na samba Nako tunako ni body's number They can't figure bongo flavor na iga Unuzugwa na acti wa ongwa na iga Misi na kitu ila smogo pi mtu nigga Kama ni beef ni beef usini tepi Machizo na njua bamba mikama na wasua Oke ni paboe na mfua hata kama na kifua Hapa nilipo na mfua kilipa kipaza na kamua Sia njini wala nina nefikiria kuniwa na mua Kablu ujafikiria kunichengua na kufibua Na pambizi niko full na maanisha niko full full Mikandamizo naendelea paka mwisho liduru Hey town to the city, sikote pulu Nikio angaza msizi akili ni mwuduru Wanobadi style yangu, sianza kwa tozo shuru Bila blink tunishine, mara tuna mshukuru Tunakuma kwenye hip hop kama big ya uburu P.I.C. So you Tumogopi mto, tunamushimola Ama TZ hip hop, wana mbistri ni nani Asili tunaivi, tantoka zamani Michano wangu nalipa, napoteza kisha nakipa Nakipa Nako tunako kaskazini Yeah
Doze tukuwakilisha Ha Atujia kwa shika
Shika
Hilo unaposikia sauti easy
Easy
Iskwize lafu frizi Doze tukuwakilisha
Ha
Atujia kwa shika
Shika
Hilo unaposikia sauti easy
Easy
Iskwize lafu frizi
Nito sama wa rap, jaidi wa rap Paina hip hop, nipeshima kama rap moi Kawaide ankuacha watu hoi Na rhymes mob deep kama blue seas Yusari ya uski, kwangu ni common tema sense Kama sensi, papo hazy Na aribu aribu kama AP Piga saluti kuruti T Hizi fasi na kusimulia live Kama CNN kwenye TV Ni mia pa IV Na hustler natokea uko flani 41 Kwa na science na teknolojia ifani Kuza ni maipabichi kama sosani Si matani, sioni ushindani Wasania wanadira wamepoteza ramani Wanapokwenda pajulikani Kia machendo kimefika kageni mimbani Ya mpima dakika njima katuni waifani Hii ni bongo, sio flavor na utumia Kufikiria, andikia, karipia Nikiwa rapia, ili muweze kufikiria Yeah
Doze tukuwakilisha Atujia kwa shika Hilo unaposikia sauti easy Jisquize lafu frizi Doze tukuwakilisha Atujia kwa shika Hilo unaposikia sauti
easy
Jisquize lafu frizi
Ini somas
Let's go
I show you how to do it Son Mtan tuna shine Tupo ala chuga town Sohoro masoro na back down Gero to gero Skero to zero Yeah Tunakilisha maskani Imi tambao yetu toka zamani Kuchoma plant Wafunza kustanti Machize mitaya kati wakati Tunapotiririka na ezu aya Wongo na nawa Levo za vampire On fire, wanagwaya, wapoteza mbaya Wanabeba wezu wa mna wanapwaya Sikama na wanyea, wenye wanaelewa Hapa vipaji vipo singekewa Na warudisha chekechea Kwa lea kumekwisha Hip hop tunavyorudisha Kwa wada umebakia picha Sijaja kwa shika na wakilisha Clap back for HRP, HOP Kama RULE, you know me Jina kwenye place to be Uwi Nasababisha mpaka subuhi